Wezi yanga ni upati mbelu muti, kotwa nwela kumona. Wezi yanga ni upati mbelu muti, kotwa nwela kumona. Wezi yanga ni upati mbelu muti, kotwa nwela kumona. Sangoma ze upati muti, kotwa zwela kumona. Sangoma ze upati muti, kotwa zwela kumona.
Inkomo yomkholisa bahlukene phakathi umthimba nakhetha abanye bajayilala abanye bajayivube isolunde emahlabathini kwaqika zokhalweni kwendoda kayihleba endlini ephinki mawuthanda noma ungathi ukungena kwamajoli engani nakhona kusekhaya ngikopha mncane nje ngikhotsha ngifila ngoba ngihlaba nomaphekethulula bathi ukhehle gumbu tsibiza belunga yidleni yomvoza ziyakani bani wasiketekete okhonza kwenza kini mawuthanda.
Wezi nyanga ze upati mpelu muti, kotwa zwela kumona. Odokotela basiza abantu, nababa uqeda umona. Odokotela basiza abantu, nababa uqeda umona. Kukhona isifo esingalaphe, hayi umona lo. Kukhona isifo esingalaphe, hayi umona. Ubekezela kwami kunzima, mina ngiliboni icala. Impumelelo yami kunzima, mina ngiliboni icala. Ngaza ngiliboni icala, mina ngiliboni icala. Ngaza ngiliboni icala, mina ngiliboni icala. Ngaza ngiliboni icala, mina ngiliboni icala.
I'm in love with you.